Uma ubuwa ngaphandle, kunokwenzeka ukuthi uyitshele ukuthi hayi ukholwa. Indaba kaJesu kuyirisk. Kwabaningi le ndaba yokholo iwukuphumputha ebumnyameni. Wena uthina wakho umcabango. Angibingelele ngikwamukele futhi eNkosini Fresh, ngingusibolo Pt Ngema ongumlomo kaBenet Diamond weChristian Networks. Angisho ukuthi ngangabazi ukuthi nginikele le ndaba yamaKristu noma cha, ingqondo yayithi izothini imfuno azosifuna kimi lo Jesu. Ekaze, akaye kungithumela yini ekupheni komhlaba ngihambise ivangeli, okuyinto kimi engangenkamnkam ngayo engezwakali ngempela. Nawe, uma kuwukuthi umlandela uJesu nakanjani, angingabazi zikhona iy'khathi lakhona ubona ukuthi hhayi ziyivivinyo lezi zokuzizwa sengathi uphumputha indlela ebumnyameni, uyibuze ukuthi engabe kwenzakanani ngempela, ingani yonke le ndaba, ngakube kunalina nokuqhubeka kwami nalolo bizo. Konke lokho kwenziwa ukuthi ungabazane luyi-package yohambo lokholo. Kuba nekhadi lakhona ufisa ukubuza ukuthi engabe nguye yini uMesiya lowo noma cha. Phela ekugcineni kwakho konke, uma bewazi ukuthi izinto zizoba kanjani, ubungekuludinge ukholo. Yebo, ubukhona bokholo bukhona khona lokho kanye esuke singakwazi ukuze sikwazi ukuhamba ngalo la singazi khona. Kodwa icebo likaJesu lihlwe ngamalengiso kulokho kwethu. Akakaza kuhlose ukusigcina sisebumnyameni siphumputha. NgokwaJohn 12:44-46, khona uJesu wamemeza wathi, okholwa yimi, kakholwa yimi, kepha ngongithumileyo, obona mina, ubona ongithumileyo, ngizezweni, ngingukukhanya ukuba yilowo nalowo okholwa yimi, angahlali ebumnyameni. Wakusho kanjani lokho? Wamemeza wathini? Ngizezweni, ngikukhanya ukuba yilowo nalowo okholwa yimi angahlali ebumnyameni. Kubukeka kuwukuthi ukuthatha igxathi ukholwe nguJesu akukhona ukuphumputha ebumnyameni, kodwa igxathi lokungena ekukhanyeni. Hawu mlaleli, yilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe lifresh namhlanje. Ukuyithola i-devotion efresh nsuku zonke, sithumele i-WhatsApp kwinombolo yethu ethi 067-706-0077. Lengosi ungayithola futhi ngokungena ku-Spotify naku-Facebook page yethu. Kunjalo si-downloadele i-app yethu kuzo zonke lezi iy'nkundla, igama olicofayo linye lithi Izwi Elifresh.